O se vainga pu upu I se talaanga o le soifuanga o le taitai o le tuangai le taitai o le Labour, Bill Shorten. Ua lewa ona walo ia inisi o taitai o le Labour e pei o Bob Hawke, Simon Crean ma Kim Beazley. Le teimi e tula I mai ai Bill Shorten e avea ma taitai o le Labour. O Bill Shorten na tula I mai le tofi taitai o le Labour ina ua maea le fe vaevaea inga. Leana matua āwhai nai le vāenga wha upuwhai. Ina ua vāelua ina I e na mulimuli I a Kevin Rudd, ma I lātou na mulimuli I a Julia Gillard. Ai lana sānoanga mua mua I le tofi te itai, na ia tā uai a manuia I le tofi pāle mia. Ole a avela na wha mua mua I tangata I le tāngo lima, I lātou e vāi vai, I lātou e iaimana o ngā wha apitoa, ma I lātou o lo o mana o mia.
I'd like to be known as the Prime Minister for the powerless, for the disempowered, for people who don't have a voice in our society. Through my work, and I thought I'd seen second-class treatment when I was a union rep, but nothing prepared me for when I started working disabilities about the second-class lives that people with disabilities and their carers lead. And then through various highways and byways, I've become more and more aware of domestic violence and how 250,000 women will have been assaulted in the last 12 months by men.
O Bill Shorten, o se loia. Ina ua mai a na onga, mai umaile universite, ma lona tike rifa loia. Na ngalue oia o se loia mo la company Morris Blackman and Cashman. Ile tausanga ya fei wa se lau iwa se fulmala fa, na ia tu ua ele company loia. Ai amata ona ngalue mo la uni, le Australian Workers Union. Nau o ina si itia lona tūlanga I le tofi whelau tusi au au o le Australian Workers Union I le tausanga lua awhe malatasi e o o I le lua awhe malafitu. O le lua awhe malafitu na ulu faleai mo le taimi mua mua I le pāle mene tele, I na wamanu mālo I le nofoa o Mary Burnong I Melbourne. Na ia tā ua o le tofi whaipule, e mawhaia I ona whinau mō suinga tāla whiangai e manuia ai le soifuanga o tangata uma.
I'm a person who stood up for the fair go my whole working life. I'm a person who has been in the workplaces of Australia, standing up for people, ensuring there are cooperative enterprises, making sure that people are well paid and that companies are successful in their business. This is the way I look at Australia.
Bill Shorten. Nei e tā ua fōi. O se tasi na tele o Bill Shorten. O se tasi na te leelo na sao, I le fesuia inga o pāle mia, mai a Kevin Rudd, I a Julia Gillard, I a toe sui mai a Julia Gillard, I a Kevin Rudd. O ia se tasi na lala mua, I le tūlei esea o Kevin Rudd ma le tofi pāle mia I le tausanga lua afe se fulu. Ai o ia fo ina toe lala mua, I le tūlei esea o Julia Gillard, ai toe fafo I mai Kevin Rudd,
I have carefully considered my position. I have now come to the view that Labor stands the best chance to defend the legacies of this term of government and to continue improving the lives of millions of Australians if Kevin Rudd is our leader.
O le faletua o Bill Shorten, o se alo tama itai, o le sa avea ma kovana sili o le malo tele le tamaitai o Quentin Bryce. Ai se tasi o tala noanga ma se waya lesi whaasara lau. Na saunoa Bill Shorten, o na tua a. Na au maia whaapango ta I au se tali e neipo o ni convicts. I la tou wia na molia ma whaafale pui pui. Ia ma whaaunu ua mai I au se tali e nei o se vaenga o la tou whaasaranga. Leana a matai ona to o tele on ngā solo mai po o tangata papā langi mua mua na mua mua o mai māu maui au se tālia nei. Ia au i lātou ele isa o loto o i lātou na nonofo I whale pui pui tūli o lātou whaasalanga I soli tūlafono mai Peretania. Na sāu noa Bill Shorten o tangata nā e tupunga mai ai o ia.
I need to make a declaration and I'm a bit surprised the Liberals haven't put it in one of their attack ads, but one of my ancestors was, wait for it, a convict. Mind you, that was in the 1830s. Then another one, John O'Shea, jumped ship. Mm-hmm. So he was an illegal arrival. He went looking for gold. He didn't find any.
Bill Shorten. O le mata upu o le afi na waile pālota le nei. O le tu e sili ona whaatua tuaina, I le whaafoeina o le ati na e o le tamao ainga.
For Australia to be able to afford the investments we need and the priorities of working and middle class Australians, we need to take in the policies that we've outlined. And because it is most important that over the next 4 and 10 years, we start the action to fundamentally reduce the level of government debt in this country. We will need to make difficult decisions as this election unfolds.
Le taitai o le Labour, Bill Shorten, e se fulu maleiva na foa o lo umi e nei, e le whainga mālo o le Liberals ma le Nationals, po le soa whaata singa. E ta tauana se ia mai e le Labour I pālota nei o le asolua o Iulai, ina ia mawhaiai o na lātou whaabae ina le mālo e I lātou lava. E le o to otele o manatu e mawhai o na ausia e le Labour le atulanga. Lo lātou manu mālo, ma lātou se ia mai nina foa, e se fulu maleiva o lo o umia nei, e le so o whaata singa. Peitai, I lewa ai ngā polls, e ono tula I mai se wha ai unga e le mawhai ai, e le tu o le so o whaata singa a le Liberals ma le Nationals, po o le Labour foi, ona mawaina se wha silinga e wha avai se mālo. O lona winga, O le atula I mai se hung parliament, ma e tatau wai o na whaalangolango, I sui tū tō atasi, ma vāenga wha upu whaila iti. E whaia se so o whaata Singapore se coalition, e wha vāia ele mālo. Pei o le whainga mālo Julia Gillard, lea na wha vāia ina, I le langolango a sui tū tō atasi e tō alua, o Rob Oakeshott, ma Tony Windsor. Pei tai, O le SSenga ona o whainga pālota nei, wa uma ona whaalia le pālemia Malcolm Turnbull, ma le taitai o le Labour ma le itu wangai Bill Shorten, e matua le aise avanoa, lātou te whai aise malienga po o se whiangainga, ma sui o le Greens, ma isi vāanga wha upu whaila iti, po o sui tūtua tasi, e wha avai aina aise mālo coalition.